trendybeats.com.
Mafia girl, Miss Madame, ukika kambea na kuzafisha baba. Mafia girl, Miss Manga, ukikaka unagwaya na kulalisha baba. Smart G, sizi kubia na vita. Chill, kwanza ni kutumie mapicha. Waanja pi, picha, hatari, alafu cheki nani, cheza na nini. Tinder swindler, na mchezi ya kiu ninja. Body count, nilikuwa inapita Hitler. Tinder swindler, mifanya miujiza. Check your bank account, zero figures. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji jo, hamtaniona. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji bro, na nazoza. Underwater, no roll underwaters. Chini ya maji jo, hamtaniona. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji jo, na nazoza. We want to drink with the big boys. Run kitty kitty with the big boys. Omo watch your mouth, I play with big toys. I'm one sexy thief, my brother be warned. Rent ya mwaka, asha lipa bill. Na siku moja, asha rudinil. Kumbe you don't draw me like that. Takumaliza, komsi, komsa. Tinder swindler, mi mchezi ya kiu ninja. Body count, mi lukwe na Peter Hitler. Tinder swindler, mi ufanya miujiza. Check your bank account, zero figures. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji jo, hamtaniona. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji bro, na nazoza. Underwater, no roll underwaters. Chini ya maji jo, hamtaniona. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji jo, na nazoza. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji jo, hamtaniona. Underwaters, no roll underwaters. Chini ya maji bro, na nazoza. Underwater, mi roll underwaters. Chini ya maji jo, hamtaniona. Underwaters, na roll underwaters. Chini ya maji jo, na nazoza.
More music on trendybeats.com.